Another one, come on, yo. Nanifaa kabisa, baby girl, nanifaa kabisa. Girl, nanifaa kabisa, tukiwa ghetto na kufaa kabisa. Yo.
Every day I say, we ndio my mommy low. Na kama mimi sitaki nikuache, kwenye shida nara nipona. Sige kwenda mbali na mintaumia ro. Mpenzi na ukupa ya kamate, nitakupa mpaka udate. Na ukitaka tende Canada, passport ipo kitambo. Nisipeni unavofanya masifa unavobana show.
Yele.
Na ukinacha mitateseka sana ntaumia mo.
Yele.
Baby baki kwangu, nakupenda mke wangu. Wendo ubavu wangu, na ndio mama wanangu. Sema unachotaka takupa mke wangu. Wendo ubavu wangu, na ndio mama wanangu.
Nanifaa kabisa, baby girl, nanifaa kabisa. Girl, nanifaa kabisa, tukiwa ghetto na kufaa kabisa. Yo, nanifaa kabisa, baby girl, nanifaa kabisa. Gala, nanifaa kabisa, nukija geto na kufaa kabisa.
Nilazima girl, minisake do. Sije niacha, nika drop. Na kupenda, never stop. Inaba moja kwenye top, baby yo. Wakikufata bayo, we sema no. Tabia mbovu, sije copy. Sije fanya, lose hope. Na kujali mpezi wangu, owe. Siyo siri na kupenda, gasa na wateme mabisho. Muda mwingi na kuwazaga sana wendo kipencharo. Na ukinacha miteteseka sana ntaumia mo. Baby baki kwangu, nakupenda mke wangu. Wendo ubavu wangu, na ndio mama wanangu. Sema unachotaka takupa mke wangu. Wendo ubavu wangu, na ndio mama wanangu.
Nanifaa kabisa, baby girl, nanifaa kabisa. Girl, nanifaa kabisa, tukiwa ghetto na kufaa kabisa. Yo, nanifaa kabisa, baby girl, nanifaa kabisa. Girl, nanifaa kabisa, nukija ghetto na kufaa kabisa.
Every day I say, we ndio my mommy low. Na kama mimi sitaki nikuache, kwenye shida nara nipona. Sige kwenda mbali na mintaumia ro. Mpenzi na ukupa ya kamate, nitakupa mpaka udate.
Nakupenda, you're my baby, nakupenda. You're my darling, nakupenda. Mpenzi wangu, nakupenda.
Yeah, Jimmy Rock. Jimmy Rock.